Jehovah Nisi, my Kadesh, El Shaddai, Adonai. Jehovah Nisi, my Kadesh, El Shaddai, Adonai. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus.
Kasafisha vumbi sasa na ngara.
Mambo, mamdogo, ona mambo.
Mimi ndo yule ulonizuia kucheza na watoto wako. Sina akili darasani zero na haribu watoto wako.
Mamdogo, shikamo.
Unikataa wapavu katumaini akili za wanao.
Sasa wanahangaika ajira ni ngumu kazi hakuna.
Hata wakipata kazi pesa ni ndogo haiwezi toshea.
Mimi nimeokoka mambo bom bom.
Bom bom bom, Yesu bam bam, uokovu bom bom. Bom bom bom,
hallelujah, 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 Yesu. Hallelujah, 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 Yesu. East Africa, Tanzania. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Yawe. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Hakuna Mungu kama wewe Yawe. No, no, sio mimi. Kiwango nilichofika sio mimi.
Bom bom bom, Yesu bam bam, uokovu bom.
Comic Slicer.